exclusive from KwanzaMusicBlog.co.
On the beat,
Greencraft. Wale mona mkwatinka chula iria dewa ile walile iwe okwa bulo kupusana noe walinshile ine walinshile walinshile ndelila mumenso yobe nomba pa wa mona shani nomba pa wa mona shani Wanshile ndelila, ndelila Walile, walile Walinshile ine, walinshile Walile, walile Walinshile ine, walinshile yue Nomba pa,
jeti uwelele
Nomba pa,
jeti uwelele
Nomba pa Nomba pa,
jeti uwelele.
Nomba pa,
jeti uwelele.
Nomba pa,
jeti uwelele.
Nomba pa. Apa pene wa mona na kalabuino. Elore fwa ya uwelele yue. Yue lintu wa ile, wale mona shani. Walinshile mubila mba. Walinshile ine, walinshile Walile, walile Walinshile ine, walinshile yue
Nomba pa,
jeti uwelele
Nomba pa,
jeti uwelele
Nomba pa,
jeti uwelele
Nomba pa,
nomba pa,
jeti uwelele
Nomba pa,
jeti uwelele
Nomba pa,
jeti uwelele
Bista from Kabwe, Waima from Mumansa, Nachimbichu, Yangirichi we, Umukalakal, aha.
It's another Babiji Records.